Ngibethele sisikini sami Kwase kamuki kehlala kwasula Khona laphesule Latimbana yisole sisikini Eso sidumise ngaso kulendawo Kati yebo baba Kati hosale panzi mfana kaushaye yodingo Ilalele, mfana mlalele Besingazukuthi asishayele isikini Besithi uyashayelwa Kati shaye ingoma mfana wami Ungalaleli izimpamo nalezi Kati shaye ingoma mfana kawethu Ungalaleli izimpamo nalezi Phela ngeke bakuthande bonke abantu Phela uyona imali Futhi ngeke bakuzonde bonke abantu Ukhona ukufa Kati shaye ingoma mfana wami Thina sokusapota Let's go.